Downloadani tikumvera nyimbo dza pamwamba amalawiwanga.com.
Akazowa, akazowa, chit-chat, chit-chat, classic music, music, machale. You promise, promise, Suzandisia. You promise, promise, iwe ndine paka muyaya. Nangalelo bwanji, wasinta mawanga. Nangalelo bwanji, watayangwali wawonanganga. Yau, sono inu mai, mwandi tasa yanga inentawi. Sono ndi chani chomwe inu mapanga. Katika milioni mwasinta mawanga. Suja inu, muna lonjeza. Mukati wina, simu za beza. Mukango funa, kundina miza. Mukango funa, muzindi yuza. From long time, mwandisi ya mundima. So right now, mwandisi ile nintima. Lonjezo, mwale pelo panga for filu. Laki for lilo, ndlibe na nusu mafilu. You promise, promise, yeah. Susan Disia. You promise, promise. Iwe ndine paka muyaya.
Ndinende kamene makufika nipo bas. Nanga lelo bwanji, ichavuta sonchan. Mutu wa Johane uja mwapanya sobwanji. Inu muna lonjeza, datitu inu noka. Kuti ndinende kamene inu muna konda. Nanga za sinda bwanji, kuti mukusa zika. Mufuna inende kakuti kondisia. Mesa inu mad, mad. Ndinende kamene lina konda, konda. Pano ndiendeza sinda bwanji, bwanji. Kuti ndinu noka mna lonjeza. Kuti suzandisia, kuti suzandisia.
Promise, promise, yeah. Susan Disia. You promise, promise. You went in a pakamu yaya. Nanga lelo bwanji. Wasinta mawanga. Nanga lelo bwanji. Watayangwali wawonanganga. Yau, sono inu mai. Mwandi tasa yanga inentawi. Sono ndi chani chomwe inu mapanga. Katika milioni mwasinta mawanga. Suja inu muna lonjeza. Mukati wina simu za beza. Mukango funa kundina miza. Mukango funa muzindi yuza. From long time mwandisi ya mundima. So right now mwandisi wele nintima. Lonjezo mwale pelo panga for filu. Laki for lilo ndlibe na nusu mafilu. You promise, promise, yeah. Susan Disia. You promise, promise. Iwe ndine paka muyaya. Nanga lelo bwanji. Wasinta mawanga. Nanga lelo bwanji. Watayangwali wawonanganga.
Okay, it's fine. Icha bwino pitan. Iko mazanga zoka ndati lelo tukweza. No, okay, it's fine. Icha bwino pitan. Iko mazanga zoka ndati lelo tukweza.
Yo, alimemba ndadi. Bagua, unkalumbila unkati siku loza dua. I remember if you say never break my heart. Nanga lonjezo lijaiwe lile lile kuti. Yo, classic music, yeah. Machale, wow. Representing, ooh, yeah.
Downloadani tikumvera nyimbo za pamwamba pamalawiwanga.com.